chati ngumapela ongobuya hluleka wena.
Salale linhliziyo mina.